lo hago pela, colo hago pela, con que gung entega. Kanjani manje ngalendlela manje ngiyakholwa manje ngiyakholwa konke kungenzeka manje ngiyakholwa manje ngiyakholwa manje ngiyakholwa konke kungenzeka manje ngiyakholwa asiqhubeke nekuma manje netinhloko tethu tikhotseme Nkosi kwangathi lokhu ngeke kube liculo kuphela kodwa kube ngiko impela kujula kwenhlitiyo yethu ihlabela kuvakale manje ngiyakholwa bafundzi bakhe basho ngalesinye sikhathi emva kokuba Jesu sekende imisebenzi leminingi kakhulu lenemandla bathi Nkosi manje siyakholwa Jesu wathi ngabe seniyakholwa manje na bathi siyakholwa ukuthi wena wathi tonke tinto futhi awudzingi ukuthi umuntu akufundzise ngako babe kusihlwa siyaconza ukuthi awukudzingi ukufundzisa kwethu kodwa thine sithinga kwakho ngako siyakhuleka ukuthi utosifundzisa ukuthi sikhuleke kanjani siphile kanjani nekuthi sikholwe kanjani siphe kona Nkosi kuyo yonke lenkonzo kusihlwa uma kukhona lesishoda kuko siphe kona Nkosi sikucela egameni la Jesu amen Ngiyathi labaningi benu bemile futhi kusihlwa futhi ngaphandle ngihlangane nemacembu latsite akakhoni kungena futhi balalele emsakatweni wabo etimotweni letehlukene futhi manje sitowetama kwenda nje sisheshise ngangoba singakhona kusihlwa ngelisonto ebusuku sitolinikela libe lekukhulekela labagulako sibe nelilayini lekukhulekelwa njengoba singalithola linye etulu lapha Kodwa sinikela lenkonzo kusihlwa ukuthi kukhulekelwe labagulako. Futhi ngifuna nakheke nikhule manje lemibhalo lengcwele yaNkulunkulu ekukholweni, kukholwa kwaleli hora. Kukholwa kutobita kukholwa lokunengi kunalokwake kwabakhona kunoma ngumuphi umnyaka ngoba lolu kutofanele kube lukholo lwekuhlwithwa. Siyiso etulo futhi ngakho sinifuna nikholwe kusihlwa kuwo konke lenikubonile nakuva livi lenilivile lishunyayelwa tibonakaliso nemimangaliso leniyibonile yentiwa sinifuna nibuthele konke lokho ndzawonye enhlitiyweni yenu futhi nikunake ukuthi ngabe lokho kuNkulunkulu yini noma cha kunjenga Elisha wasendvulo wathi uma uNkulunkulu anguNkulunkulu khondani yenake futhi uma Jesu asisusa setindo tonke kumKristu ngakho ke ngicabanga ukuthi sifanele kulahlekelwa ngikho konke lokunye bese namatsela kuye kumbulani usisusa uyinkanyeti yasenyakatho usigcino ulukhobo futhi uma ayinkanyeti yasenyakatho yinye kuphela indlo leyo khomba enkanyetini yasenyakatho leyo yinkombandlela yakho lohamba ngayo etikwemandi futhi inkombandlela lenginitama ukuthi nihambe ngayo etikwemandi livi futhi livi lihlala njalo likhombe kuye Futhi siva kwangathi sithokwendlula esikhathini lesikhulu selusizi netivivinyo kucakeka kwesikhathi nelusizi emkhathini wetive nato tonke tinhlobo tetintfo letendekako futhi ngaletinye tikhathi ngiyasibekeleka njenge yonke indzawo lengibuka kuyo kunjengase emkhunjini lengaphandle elwandle futhi nginikwe ukuphatha sikebhe futhi ingabe sitokwenta kanjani na futhi naku kufika lo yedwa nelikepisi lelimhlophe umkhulu ngalokuphindwe ngalokulikhulu kunalomkhumbi wami kodwa sitowashala magagasi onke singetulu kwebancobi ngaye Lo captain lo sikhulu sewubambe intsambo ekugcineni kwemkhumbi utoyidvonsa yendlule stoyendlula yonke manje kusihlwa kuze sisheshise futhi sinikhulule niphume kusenesikhathi siyakuthakasela kushayela kwenu lokudze nalokunjalo nekuthi kudzingeke nishayele kanjani nekuthi nikela lento ofanele nikwende futhi niyabona Loko kungenda kuthi ngibe lapho ngingathandza khona nje kuma futhi nje ngichubeke nekucoca nekwenta konke lengingakwenta kunisida kodwa uma ngilapha ngetama kugcisha konke lengingaphumelela kukwenta kuniketa lusito kwaleso sikhashana kuthi manje silapha bese ke uthatha uma uniketa abantu lokunenge ngasikhathi sinye bangeke bakukhumbule ufanele nje uthathe into yinye bese uyibamba kahle uyise kumuntu baze bakubone lokho bese kuthi ke uma sebathola lokho kucine enhlitweni yabo khona ke batho bese ke ubafundzisa lokunye lokuthide ngesinyathelo nje sisahamba manje khulekani futhi nibe nesibindi futhi nikholwe manje kusihlwa kude niphiliswe angicabangi ukuthi kukhona umbuto lokhona engcondweni yenu ngalesikhathi lesiphila kuso angikholwa ukuthi kukhona umbuto engcondweni yenu ngekuthi ngabe uNkulunkulu usemkhathini webantu bakhe noma cha ngikholwa ukuthi nonke niyakukholwa lokho futhi akukho kungabatha engcondweni yami ngako futhi ngiyabathi bantu bami bangani baKristu bantwana baKristu bayakukholwa lokho futhi kunginikela inthokothelo enkulu kubona uma sewathi kuthi unemlayeto lovela kuNkulunkulu futhi unikete bantu futhi ubabone bantu bathintheka kuloko konake ubuka emuva bese uthi ngiyakubonga babe oh kuba inthokothelo enkulu ke lapho kubona abantwana badla singwa lesithunyelwe kubo ngiyaqonda yini ukuthi loyo bekungumbono eminyakeni leyendlula khona impela kuleli thabanekeli na kunjalo singwa sekuphila nakethu Neville uyawukhumbula mhlawumbe sikhathi lesinemandla manje asivule uma nifuna kulandzela kufundwa noma nikumake phansi nje angikholwa ukuthi bekungafaneleka kuba nenkonzo ngaphandle kokufunda livi laNkuluNkulu nekwendlulisa kuPaula lokumbhalo uma kutoba inkonzo yekuphilisa noma ke nguluphi luhlobo sonke siyaconza akukho tihambi emkhathini wethu ngiyacabanga kodwa sonke siyaconza ukuthi kuphilisa kuyini akusiyo into loyentelwa ngumuntu kungulokho uNkulunkulu lasavele akwendele kona insinziso iselayinini lelifanako into kuphela lengiyo uthola abantu ukuthi bakholwe ukuthi lelo liciniso futhi uNkulunkulu yakufundzisa evini lakhe bese ukufakazisa kulabo labatolikholwa ngoba wathi donke tindwo tingenteka kubo labakholwako uthi akukho lokungeke kwenteke kuNkulunkulu uyakukholwa lokho na akukho lokungeke kwenteke kuwe futhi ngoba konke kungenteka kubo uNkulunkulu ungumuntu loyedwa kulabakholwako Niyabona na ngakho akukho lokungeke kwendeke kuwe lokuconzene nawe uma ungakholwa nje kuphela manje emakhosini ekucala sahluko selishumi nesikhombisa ngifuna kufunda emavesi ekucala lasikhombisa inkosi ithandza uthi Eliya wasethishibe lobeka sakhamuti sakagileyadi wathi kuAhabi njengoba inkosi uNkulunkulu waIsrayeli phila lengime embi kwakhe akuyuba nematolo kwanemvula kuleminyaka lena kodwa kuphela ngikusho kwelivi lami futhi livi lenkosi lefika kuye lathi suka lapha futhi uye ngasempumalanga Wena yani ngasempumalanga bese ubhaca ngasemfudlaneni iKherithi longembili kweJordani futhi kutawukwendeka ukuthi unathe kulomfudlana futhi ngiyalile emawabayi ukuthi akondle khona lapho Caphelani akondle khona lapho hayi kulenye indzawo khona lapho Ngakho wahamba wenda njengokusho kwenkosi noma ngelivi lenkosi ngoba wahamba wahlala ngasemfudlaneni iKherithi longembili kweJordani nema wabayi amlethela singwa nenyama ekuseni nesingwa nenyama kusihlwa uthi wanatha emfudlaneni kwase kuyendeka emva kwesikhashana uthi lo mfudlana washa ngoba bekusolo kude imvula even Inkosi yengethe etibusiso tayo ekufundweni kwelivi layo. Futhi manje kusihlwa ngifuna kuthatha sihloko sisukele lapho lesibitwa ngekuthi kudla kwakamoya nesikhathi sako. Manje ekuseni besinesi sifundo ngekuthi kwendela uNkulunkulu inkonzo noma kuzama kumendela inkonzo ngaphandle phandle kwekuthi kube sikhathi semnyaka indzawo noma umuntu. Futhi manje lokhu kudla kwakamoya ngesikhathi lesifanele. Lo mprofeti Eliya sathi lokuncane kabi ngaye. Kodwa siyathi ukuthi bekayingceku yaNkulunkulu nengceku yaNkulunkulu yalelo hora. Futhi uNkulunkulu usebenzise umoya wakhe lebe uku-Eliya sekuvele kukathathu futhi uthembisa ukuthi kuphindze kube kabili. Gasihlanu kwemusa wawusebenzisa ku-Eliya kufika ku-Elisha uphindwe kabili wawukuJohane umbhabhatisi futhi ufanele kufika nje kungenisa umlobokati webetive futhi ufika naMoses kuyisa emaJuda ekhaya kunjalo ngasihlanu uNkulunkulu athembisa kusebenzisa umoya wa-Eliya futhi sewuvele ukwendile kathathu manje lo mprofeti lomkhulu Asathi ukuthi ubuyapi siyathi ukuthi beka wasethishibe kodwa ukuthi ufika kanjani sathi lokuncane ngebaprofeti asathi ukuthi bavelaphi kulivela kancane njengoba angathi ngisho namunye wabo lophuma esontweni noma kumbe ana noma nguluphi lulibo lwekutalana emva kwabo kwakuba abantu nje labejwayelekile lobekangesabi futhi ikhathi letinengi angakafunzi futhi abazange sebake babhale bona ngekwabo Isaya naJeremia lidlanzana labo kukhona labakubhala kodwa lo muntu lomkhulu lo Eliya azange abhale nayinye into labanengi babo abazange sebabhale mhlawumbe bekangakwazi kubhala kodwa bebangamadvota lamadlakadlaka akukho ndvota eBhayibhelini lenjengalabo baprofeti basendvulo baphikisana nemibuso emakhosi bantu emabandla nako konke lokunye futhi bema bagcila evini laNkulunkulu naNkulunkulu wabafakazela ukuthi bebacinisile ngamunye ngamunye bebamadlakadlaka ngempela nalo Eliya bekangilomunye walaba madlakadlaka kunabo bonke bekayindvotsa yasehlane waphuma ehlane bekahlala ehlane iBhayibheli lathi bekagcoka lokuboya bekanesikhumba semvu lathi gogqothe ngaso nesichephu sesikhumba selikamela lathi vunulise ngalo etinkhalweni takhe impela aneluhwanca lulenga ebusweni bakhe futhi kwangathi ngiyambona bekayindvotsa lebukeka imadlakadlaka impela nekumbuka kodwa asizange bonke abazange bafe bonke abakafi bonke bonke etinsukwini temkhandlu waseNaisiya labanengi benu bantu lofunze umkhandlu waseNaisiya welibandla lasekuqaleni ngesikhathi bafuna kwenta inhlangano kuwo futhi babhidlite onke lamanye mabandla bese bangena kulinye ngesikhathi banalowo mkhandlo waseNaisiya emadoda lamadlakadlaka njengaElisha angena lapho avela ehlane adla imifino yodwa emadoda lamakhulu lamadlakadlaka kodwa tiphathi mandla labaphakeme ngaphansi kwaConstantine nalokunjalo balithulisa liphimbo labo ngoba labo baba profeti bathi kuthi luhlavu lwakolo lemlobokati lolibandla lwalufanele luwele emhlabathini ngalokufanako neluhlavu lwakolo umyeni lwalufanele luwele emhlabathini futhi lwalala lapho iminyaka leyinkulungwane kungako babhala etincwadzini namuhla uphi lowo uNkulunkulu lothulile lobeka khona kuma abuke abone bantwana labancane babulawa nebesifazane batsatshulwa baba ticucu ngemabhubezi futhi ahlale etiphakaphakeni futhi angasho lutho ngako na abalati livi lolo hlavu lwakolo lufanele luwele emhlabathini Bengakwenda kanjani uNkulunkulu lolungile kuthi eme abukele indvodzana yakhe lucobo ife futhi khafunelwe nalokunjalo na kodwa kuhambisana nelivi kufanele kube njalo kuthi kungaleyo ndlela ngisho nakuleli hora lendvodza beyindvodza lenkulu Leine stukulwane lesonakele embikwayo. Ahabi beka inkhosi, uyise ngaphambi kwakhe beka kadze amubi. Solo kwasukela kuSolomon, bekusolo kuba nenkhosi leyodwa lembi emvakwalenye. Uthi lendvodza ahabi lwabusa iminyaka lengemashumi lamabili nakubili eSamaria, beka mubi kunawo onke. Beka simanje manje impela. Bekakholwa inkholo impela. Uthi bekanayo yonke into emdumeni wesimanje manje. Bekane baprofeti bakhe bemaHebheru labangemakhulu lamane, bonke bafundziswe kakhulu futhi baceceshiwe. uNkulunkulu wamthumelela munye futhi akazange akukholwe, futhi loyo kwakungu-Eliya. Kodwa Eliya lomthishibe bekayindvodza yasehlane, kungesiyo indvodza lesulekile, bekayindvodza lemadlakadlaka. Futhi ngalelinye lilanga emva kokuba ahabi asonile, uNkulunkulu waze wangabe asakumela, wakhuluma ku-Eliya ehlane. Futhi nangu ehla ngemgwaco aya eSamaria, njengoba bengihlale ngikuchaza ngemfanekiso. Mhlawumbe emadzevu lamhlophe laphumele ebusweni bakhe, inhloko lenempandla icwebeteliswa lilanga, emehlo lamancane lalufifi. Emuva lapho aphethe indvuku ngesandla sakhe, amamatheka ebusweni bakhe, wakhuphuka wahamba wachonza ngco enkosini yaka-Israyeli. Futhi wathi, akuyukuwa ngisho ematolo ngize ngiwabide. uNkulunkulu siphe emadvodza lanjalo. Niyabona emadvodza latiko ukuthi endani ngaisho kanje inkozi. Manje sithola ukuthi ngaphambi kokuthi akwende loku, kuthi uNkulunkulu bekambitile. uNkulunkulu bekakhulumile naye futhi ngakho ke bekangesabi lutho. Bekangawesabi umlayeto wakhe ukuthi bewungeke wendeke. Bekathi ukuthi bewutokwendeka. Bekathi ukuthi kwakuhambisana nelivi lenkosi. Futhi bekathi ukuthi ungumprofeti waNkulunkulu welihora. Ngakho ke noma ngabe inkosi beyitho mncuma inhloko imphonse ejele, noma ngabe bebatokwentani, akwendanga mehluko kuye. Bekanemiyalo. Isho kanje inkosi ebusweni ngcobe inkosi, umuntu lomadlakadlaka kanje pho, kodwa ngaphambi kokuthi ende loku wasisho singakendeki lesomiso lesi lesikhulu, ngoba uNkulunkulu angeke asiyekele sono sichubeke nje singajeziswa. Kufanele kube nesijeziso. Usitani umthetho longenana sijeziso na? Bekuto sita ngani kuthi kuphambene nemthetho kwenca sibane semgwaco, futhi kungabikho nhlawulo emva kwawo, noma kungabikho sijeziso emva kwawo na? Bekungeke kube ngumthetho. Ngakho kunesijeziso esonweni. Futhi uma uNkulunkulu enda umthetho, nalowo mthetho mthetho wephulwa, khona-ke kufanele kube khona sijeziso saloko. Ngale sive besiyece yonke imithetho yakhe. Oh, bebanelibandla lelikhulu, bebanelithempeli, bebanencumbi yamadvodza lafundzisiwe, bebanebaprofethi lonke live, banetikolwa tabo, babagucula njengemshini. Futhi bebanencumbi yabaprofeti, bebanencumbi yebanye bapristi, bebanencumbi yebabhali, futhi bebanencumbi yenkolo, kodwa bebakhashane nelivi laNkulunkulu. Ngawo uNkulunkulu wabita indvodza lengaphandle kwanoma ngusiphi setikhundla tabo mhlobo, futhi wayithuma yangena ina isho kanje inkosi. Futhi caphela kuthi ubanakekela kanjani bakhe lucobo. Ngaphambi kokuthi athumele lo mprofeti anemlayeto, wathi Eliya yehla uyotshela inkosi Ahabi letintho leti. Futhi manje uma ukwenda usuke ngekushesha kuye, ngoba ngikwendele indzawo kuthi uye kuyo ngalesikhathi sesomiso. Ngithi wakunakekela Eliya, uma nje ushumayela livi lami, wende nje loku lengikutshela kuthi ukwende. Manje ngitofanisa lenkonzo lenkulu kusihlwa ya Eliya nesikhathi sa-Eliya nanalelihora lesikulo manje. Ngikholwa ukuthi kungumfanekiso lophelele. Ngicabanga ngetive uma ngibesinesikhathi sekubuyela emuva, kodwa ngifuna kubeka incumbi yesikhathi elayinini lekukhulekelwa. Ngako kube besingabuyela emuva futhi sibone Israyeli bekathathe iPalestine etikwetisekelo letifanako lesathatha ngato le-United States. Singena kule-United States futhi sadudula labahlala khona lokwakungemandiya, futhi salidla live. Kanjalo na Israel ufika ePalestine ngaphansi kwebuholi baJoshua ngaphansi kwaNkulunkulu futhi bathudula labahlala khona base bayalithatha lelive futhi emakhosi abo ekuqala bekangemadoda lanemandla Davide Solomon nendvodza lenkulu bomengameli bethu bekuqala bebangemadoda lamakhulu Washington Lincoln nalaba njalo kwase kuthi ekugcineni bomengameli noma emakhosi aya ngekusolo babola kakhulu ngaso sonke isikhathi futhi ekugcineni baphethela kulo Ahabi umfanekiso impela welihlobo lolusuku lwethu futhi bantu bese basimanje manje kakhulu bebangasafuni ukuva livi leliciniso lenkhosi futhi ungacabanga nje kubantu besimanje manje labanjalo Bengevakala kanjani kubo ingcebo yaNkulunkulu eliciniso. Ngani? Bekahlanya, bekaphambanelwe ingcondo, beyingeke ibe khona indlo lenjalo. Bebakholwa, bakholwa kakhulu. Bebanemadoda lachotho, bebanebantu labachotho, bebakholwa kakhulu. Ngako wathi kuthi kwakutobita ngethulu kwabo siyazi wetenkolo lojwayelekile. Kwakutobita lokungethulu kwanoma ngumuphi umlayeto lojwayelekile. Kwakutobita lokungethulu kwekushumayela livi nje. Kuqheketa letinhlitiyo tabo letilitshe. Bekathi kuthi kwathatha isho kanje inkhosi kuthumela lokho kwahlulela phansi ethi kwalabo bantu. Ngako wathi kuthi ngesikhathi aphuma na isho kanje inkhosi kuthi kwakungu isho kanje inkhosi. Kwenzelela lokho. Kwakukwehlulelwa siyakubona lokho elusukwini lwethu futhi siyakubona lokho kunoma nguluphi lusuku sekude lokusele kodwa kwehlulelwa uma unyathela weceli layini lemusa manje lo mfanekiso lapho loyo lengitofanisa Eliya nelibandla namuhla libandla la namuhla ngaphambi nje kwekwehlulelwa wemukela lo mlayeto Eliya yena amele anakekelwa ngekwemvelo kudla kwakhe kwemvelo ngoba lase lingeke line manje ngekwelivi laNkulunkulu iminyaka lemithathu netinyanga letisithupha noma ize ibitwe nguEliya noma ngabe ngusiphi isikhathi losho ngaso Eliya nguloko lokuyoba ngiko ngako ke wahamba wenyukela enkosini futhi wathi akuyuba khona ngisho ematholo layo kuwa ngize ngiwabide lokho impela kungumthwalo akusiyona lo ngumlayeto ngempela futhi manje sitofanekisa lokho nesomiso sakamoya sanamuhla manje sonke siyathi sathi kahle kamhlophe ukuthi kunesomiso lesikhulu sakamoya even namuhla ngekukhuluma ngakamoya futhi niyathi lokho lokwashiwo kungakendeki baprofeti ukuthi ngaphambi nje kwekufika kwaKristu kwesibili kutoba khona bathi kuyofika indlala even futhi angeke ibe yesinkwa sodwa kodwa yekuva livi laNkulunkulu Kuthi lolo suku kumanje kuva livi laNkulunkulu leliciniso. Manje lokhu kufanekisa somiso sekwemvelo nesakamoya. Sono nekungakholwa ngebafundisi bemanga nebesi manje manje ebandleni bese balethe lendzawo kuloku kufika. Kwehlulela lokutako babese ke bayesuka evini laNkuluNkulu nemprofeti wakhe baya emagameni elwati lwetenkholo lwesimanje manje lwelivi niyaqaphela lapha kungaleso sikhathi nje ukuthi uNkulunkulu sonke sikhathi uvusa lokuthide ngoba yena sonke sikhathi akendi lutho aze akwembulele kucala kubantu futhi uhlala njalo akwembula ngetinceke utakhe manje kodwa Eliya Ngale sikhathi lesi bekanendzawo leyimfihlo uNkulunkulu bekambekele yona ukuthi aye kuyo ngule yonto lesifuna kuyibona manje ngaphambi nje kwekuthi sibe nelilayini lalabo bakhulekelwako Eliya bekanendzawo leyimfihlo lebeyilungiswe uNkulunkulu ucobo lwakhe manje libandla alizange limlungiselele yona inkosi ayizange imlungiselele akazange atilungiselele yena cobo lwakhe kodwa uNkulunkulu walungisela Eliya indzawo leyimfihlo ukuthi ondliwe sonke sikhathi ngesikhathi sesomiso lapho kudla kwakhe kwakulungiselelwe khona lusuku nelusuku akathi nganga ukuthi buta kuthi kutokwentekani kusasa noma athi bute kuthi lokulethwako angeke kuphele yini uNkulunkulu wathi ngiyalile emahwabayi futhi atokondla Into lemangalisa kanjepho umfanekiso wenzawo yethu leyimfihlo kuKristu ngesikhathi umkhandlo wemhlaba nako konke lokho lokwentekako namuhla lothi tinsuku temimangaliso selwendlulile emandla lamakhulu aNkulunkulu sekakhishiwe emabandleni babonakala kwangathi mhlobo abana lutho kodwa lithusi lelikhencetako nensimbi lencencethako sikwathi lokho kuliciniso nesimo sekumesaba uNkulunkulu futhi emandla ako bawaphika kuyinto lefanako nje nalentiwa nguDavide manje ekuseni netinqola tetinkhabi wesuka evini ngesikhathi livi lethulwa futhi linikwa bona abalifunanga ngako ke bese besukile kulo nguloko lokwakwentiwe ngulabantu laba ngetinsuku taEliya besuka evini bebacabanga ukuthi bebanalo livi kodwa bebangenalo ngako caphelani ke ngesikhathi lebekatojezisa ngaso longakholwa wentela lokholwako indlela Indvo lefanako la endako njalo ngesikhathi ngetinsuku lapho bekatobhubhisa khona umhlaba ngemandi wentela Noah indlela yokuphunyuka ngetinsuku lebekatocwilisa ngato iGibhite wentela abantu bakhe indlela yokuphunyuka ngesheya kwelwandle uyenda kanjalo ke uNkulunkulu indlela yakhe futhi lapho kungekho khona indlela unguleyo ndlela unguleyo ndlela manje siyaqonza ukuthi sibhekene nalokunye kwelelinye lemahora lamakhulu kunawo onke umlando lo wake waladi akusiso ngempela sihloko sempi lesinemcibisholo lokhanyako locobetelako lonenhloko kuwo lekufanele siwesabe ngemasonto lekufanele siwesabe lihora lelesiphila kulo lekufanele silibukisise manje caphelani kodwa uNkulunkulu wamentela indlela Eliya kuthi aphunyuke kuko uthi wende indlela yebantwana bakhe labakholwako kuthi baphunyuke kuko manje lolulaka netinto lokutofika ngoba uNkulunkulu beyangeke abe ngulone bulungiswa kwehlulela labo bantu bese ubathumelela sijeziso futhi aqwilise iSodoma neGomora futhi aqwilise iCapernaum emkhathini nelwandle futhi alahle letotidukulwane neSodoma neGomora bese ke uyekela thine sende into lefanako futhi siyekelwe nje nathi sibhekene nekwahlulelwa impela nje njengoba nabo bebabhekene nekwahlulelwa impela Manje siyaqaphela ukuthi uma letingo lethi tivumbuka umdumo wesimanje manje walolo suku uNkulunkulu waphakamisa indvodza ngalolo suku noma wavusa indvodza njalo kulwa nemandla futhi abakulalelanga lokho bebacabanga ukuthi bekahlanya besalahlekelwe ingcondo yakhe bekaluhlanya nje loludzitha loludzala siphukuphuku lesivela ehlane lo sathithe kuhlanyiswa ngemahlathi kepha noko bekanelivi lenkosi livi alukaconzi lokho lelikushoko basho njalo namuhla oh yebo ke libhayibheli liyincwadi yemlando ngiyacabanga nikubonile lokhu kuthi manje sebasho ukuthi Eva akazange adle lihabhula udlali kwakuyini konje ngiyakholwa kwakuli apricot basho njalo manje kwakuli apricot bese ke kuthi Moses akazange alethe abantwana bajabule elwandle lolubovu kwakusicuku sesikhulu semihlanga enhlanga kulenye ingcenye yalolo lwandle futhi wajabula elwandle lemihlanga manje ke lamandi enda kanjani EMANTI akhuphuke abe lubonza hlangothi totimbili bajabula emhlabathini lomileke oh umbhedo lo njepho kodwa niyabona kubita lolo hlobo lwelusuku kuletha lulaka laNkulunkulu lwehlele ethi kwebantu luyakwenda bathi ayikho indvo lenje lenjengalethi ngisho nebantu belisondo abakholelwa emimangalisweni ngitokupha inkulungwane yamadola bathi ngikhombisa umangaliso ngikhombisa umangaliso yebo ke bebangeke basibone uma bekunetindvo letithi inkulungwane letilishumi lebe yentiwe embi kwabo ngani bona bebangeke baze bawubo Wena uthi lokho kungulokhu ngeke sekwenteke oh cha akunjalo Eliya ngalesinye sikhathi bekasendasi eDothani nembi yamaSiriya yayiwelile uthi yathungeleta umuthi kuthi imthathe ngoba bebathi ukuthi kulapho emandla esive bekalele khona beka kuloyo mboni Ngani inkosi lenye yamadoda yatshela inkosi yaseSiriya yathi ngani uyathi Eliya umprofeti wasethishibe utshela inkosi yakaIsrayeli loko lokhuluma ngako ekameleni leliyimfihlo yathi hambani nimthole loyo mfo nguloyo mfo losivimbelako ukuthi yonke umbutho wetembi yemaSiriya yanyonyoba yangena khona eDothani bonke bebayithungeletile ukuthi Gehazi ingceku yemprofeti yavuka yase ithi oh babe wami imibutho yetembi yonke isithungeletile lapha sikakwe yonke indzawo wathi ngani banengi labangakithi kunalabo labanabo nebona na la Gehazi wakalata wathi angiboni muntu wathi ngosi uNkulunkulu vula lawo mehlo alomfana nemehlo akhe avule kuthi onke emagcuma bekagcwele etingelosi netincola tihleli khona lapho emandla langabonwa Eliya waphuma wacondza lapho futhi iBhayibheli lathi wabashaya ngebumphumputhe waphumela kubo bebaphumputhekile kuye waphuma wase uthi nifuna Eliya na wathi yebo sifuna yena wathi wotani ngitonitshela lapho akhona impela futhi wabaholela ekubulaweni ngqo khona impela lapho imibutho yetembi yaphuma khona futhi yabathola manje iBhayibheli lathi wabashaya ngebumphumputhe lo kokwenele uthi bantu baphumbutheke kakhulu ngakamoya namuhla nalo inkosi uNkulunkulu yehla emkhathini webantu futhi yende noma yini naletindo leyathethembisa kepha solo abakuboni baphumbutheke ngakamoya abamathi uNkulunkulu abawathi emandla akhe lamakhulu manje siyaqaphela ukuthi bakwenda lokho etinsukwini ta Eliya futhi basakwenda nanamuhla uNkulunkulu ubashaya ngebumphumputhe bayasho namuhla ukuthi akukho imimangaliso ayikho indvo lenjalo konke lokhu yimizwa nje futhi basho indvo lefanako nga Eliya ngoba ngesikhathi akhushulwa na Elisha wathatha indzawo yakhe insizwa yaba nemphandla iseyincane bantwana baphuma bagijima emva kwayo base bathi mphandlanzini lenzala awenyukanga ngani na Eliya niyabona bebangalikholwa ngisho nasekucaleni bantu emva kwetindo letinengi kakhulu lebetendiwe futhi lendoda lenkulu yaNkulunkulu beyiguculwe umtimba yayiswa ezulwini ngenqola yemlilo futhi bantu noma kunjalo abalukholwanga futhi bebanabantwana babo labancane bagijima emva kwalendoda futhi bathi mphandlanzini lenzala awenyukanga ngani niyabona na waseke uyabacalekisa labantwana umprofeti nelibhele lelisikati labulala labangemashumi lamane nakubili babo manje caphelani namuhla njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi bafaka kwabo kuhumusha evini manje uma bafuna kwenda loko loko kukubo kodwa betama kusenda sikukholwe iBhayibheli lasho ukuthi lelivi laNkulunkulu alinalihumusho ngekubona kwemuntu uNkulunkulu uyathi humushela yena lucobo uNkulunkulu uqinisa livi lakhe futhi loko kukuhunyushwa kwalo njengoba bengihlale ngisho tikhathi letinengi wathi ekuqaleni makube khona kukhanya kwaba khona kukhanya loko akudzingi kuhunyushwa kwendeka wathi intombi iyokhulelwa yakhulelwa wathi bekatothulula umoya wakhe wawuthulula futhi wathi ngetinsuku tekugcina letindlo latotenda futhi uyakwenda akudzingi kuhunyushwa uNkulunkulu wenda kwakhe lucobo kuhumusha akunandzaba ukuthi indvodza lesilima ithini loko akumisi nakancane uNkulunkulu ngesikhathi Jesu asesemhlabeni bekanalo kunengi kungakholwa ukuthi alwe nako ngangoba sinako namuhla futhi mhlawumbe ngetulu kodwa akuzange kumise wathubekela embili ngqo enda futhi achuba umsebenzi wakhe naNkulunkulu aqinisa konke lakwendile wathi akusimine lucobo lwami babe wami nami simunye uhlala kimi akusimi lengenda lemisebenzi ngubabe lohlala kimi futhi uma nginendi imisebenzi yakhe khona ke ningangikholwa kepha uma ngenda imisebenzi kepha solo ningangikholwa kholwani imisebenzi niyabona na ngalamanye amagama ba hlolani imibhalo wathi ngoba kulapho lanithi ninekuphila lokuphakathi khona ungekwathi imibhalo futhi imibhalo cobolwayo ufakaza ngami amen sitatimende lesinjepho Ngiyo imibhalo lenitshelako ukuthi ngingubani kwasho Jesu. Futhi yimibhalo lenitshelako lihora lesiphila kulo. Netindlo lenitibona tendiwa uNkulunkulu ucobo lwakhe emkhathini webantu bakhe. Akukho lokungavusa labafile kodwa uNkulunkulu. Akukho lokungenda tindlo latendako manje kodwa nguye. Ngoba iBhayibheli lathi unguye itolo namhla naphakathi. Manje sibona loyo mthumo webantu besimanje manje ngaleso sikhathi. Oh tinsuku setendlulile ayikho into lekuthiwa yimimangaliso. Bantu bonke basentshetwe imizwa nje. Lalelani loyo Eliya umprofeti amemetha kakhulu amelene nabo nalabo siyazi babo betenkolo. Caphelani, caphelani. Wakhuluma kwangathi bekaNkulunkulu lucobo lwakhe. Eliya wakhuluma kwangathi bekaNkulunkulu lucobo lwakhe. Ematolo akayukuwa avela ezulwini ngize ngiwabide. Amen. Yebo mnumzane. Lo mprofeti bekasane sikhathi lesitse asebukhoneni baNkulunkulu. Ba prophet beltestament lelidzala kumbe noma ngasiphi sikhathi ngesikhathi bahlala ebukhoneni baNkulunkulu baze baba live umlayeto wabo ulive lucobo lwalo. Futhi khumbulani wathi isho kanje inkosi. Futhi ngesikhathi lawo madoda ana leyo milayeto ivela kuNkulunkulu. Futhi baze bagocoteka ngangoba nekwabo kucabanga ungahle kube bekuphambene nekucabanga kwabo bangahle kube bebangakhona kukubona kukahle kodwa bebakhuluma livi laNkulunkulu isho kanje inkosi akuyuba khona mvula ngize ngiyibide. Oh sitatimente lesinjepho bekakathi asebukhoneni baNkulunkulu futhi wacinisekiswa ngalokuphelele. Futhi khumbulani loko futhi kulandzela Amos wesithathu verse lesikhombisa inkosi iNkulunkulu ayikwenda lutho ingakakwembuli kucala etincekwini tayo baprofeti wathi akunawuba khona mvula lenako. Yena kucala bamhleka bebacabanga ukuthi bekahlanya lolo hlanya kodwa niyabona bekana isho kanje inkosi ukuthi lalingeke line uthi uNkulunkulu ngaphambi kokuthi ende lokho wakwembula kuEliya inceku yakhe uthi bekangilochinisekisiwe umprofeti lofakazelwe ngako bantu bebafanele baphenduke kodwa esikhundleni saloko bamhleka bathi oh sinencumbi yemvula emadamu lamakhulu agcwele imifula igeleta kahle. IBhayibheli lasho ukuthi kwakungekho ngisho ematolo iminyaka lemithathu netinyanga letisithupha yonke imifudlana nemanti asha yonke inzawo. Loyo kwakungesiye loyo muntu loyo bekuNkulunkulu akhuluma ngaloyo muntu loyo bekunguye sihlale sathi ngako sithola ukuthi uma indvodza ifika ithunywe ivela kuNkulunkulu igcotshwe nguNkulunkulu ina isho kanje inkosi weliciniso umlayeto nesithunywa bamunye futhi bayafana ngoba sithunyelelwe kumela isho kanje inkosi live ngelive ngako sona nemlayeto waso bayafana. Indvodza yelihlelo ngaphansi kwekusekelwa luhlelo yona nelibandla kunye. Siyazi wetenkolo ngaphansi kwelwati lwetenkolo lolwentiwe lihlelo yena nemlayeto wakhe bamunye. Libandla lelwati lwetenkolo siyazi wetenkolo kungiko impela. Bese uma indvodza ifika na isho kanje inkosi yona nemlayeto kunye. Uthi ngesikhathi Eliya efika na isho kanje inkosi yena nemlayeto wakhe baba munye. NjengaJesu nje ngesikhathi efika bekalivi Johane longcwele wekucala. Ngako livi laNkulunkulu nesithunywa seminyaka bekuyindlo lefanako ngaso sonke isikhathi. Kunjalo Jesu bekalivi lokwaprofethwa ngalo. Bekangulokhu baprofethi lebebathite kuyokwenteka. Intombi iyokhulelwa itale lomntwana. Emuva le ekuqaleni uNkulunkulu wabatshela wathi intalo yewesifazane iyolimata inhloko yenyoka futhi yona iyolimata sithenze sakhe. Donke lethi profeto lethi betinikiyetiwe. Davide akhala bonke laba labanye baprofethi phansi kusukela eminyakeni bakhuluma ngaye. Bekangulelo livi lelibonakalisiwe. Hallelujah. Manje niyabona lapho ngizama kufika khona na. Ngikhulume nani ngalokhu sobala manje kuseni? Ani liboni ligunya laNkulunkulu lophilako ebandleni leliphilako umlobokati na. Labagulako bayaphiliswa, labafile bayavuswa, tishosha tiyahamba, timphumputhe tiyabona, livangeli liphuma ngemandla alo, ngoba umlayeto nesithunywa bayafana. Livi lisebandleni kumuntu. Livi laNkulunkulu beli ku-Eliya ngesikhathi enyukela lapho ana isho kanje inkosi futhi wathi angeke lize line. Loyo bekungesuye Eliya, loyo bekunguNkulunkulu aku-Eliya. Ngishito tikhathi letinengi njengadzathe wesayensi yemaKristu lo wangitshela ngalesinye sikhathi ngicocile ngakho tikhathi letinengi. Wathi mnumzane Branham uqhosha kakhulu ngaJesu. Ngathi ngethemba ukuthi nguyonandwa kuphela lengifanele ngiphendule ngayo. Futhi wathi uzama kumenda abe nguNkulunkulu. Ngathi beka nguNkulunkulu. Wathi oh beka ngumprofeti, beka ngumuntu olalungile, kodwa beka ngesuye nguNkulunkulu. Futhi ngathi yebo ke ngikhombisa umbhalo omunye lothi beka ngesuye. Wathi encwadini yaJohane longcwele kuyasho ukuthi wakhala ngesikhathi aya ethuneni laLazaro. Yebo ke ngathi impela wakhala beka ngiko kokubili umuntu naNkulunkulu. Beka ngumuntu akhala kodwa wathi ngeke abe nguNkulunkulu kuze avuse labafile kunjalo. Ngathi beka ngumuntu alambile kodwa beka nguNkulunkulu nakondla tinkulungwane letisihlanu ngemabhiskitsi lamabili netinhlandi letisihlanu kunjalo. Beka ngumuntu alele kulingemuva lesikebhe kodwa kwakuNkulunkulu akuye lo wakhona ukuthulisa emandi. Ngoba ngani na yena nemlayeto wakhe beka munye. Wathi mina nababe wami simunye, babe wami uhlala kimi. Beka kugcwala kwaNkulunkulu ngekwemtimba. Ngicabanga ukuthi kwakumangalisa kakhulu ngalelinye lilanga ngesikhathi ngethula iminyaka lesikhombisa yelibandla. Kucala ngako nje ngangingakuqonzi Jesu emelapho naledo naloko lokumhlophe ethi kwakhe kanjalo kwathiwa inwele takhe tathi mhlophe njengoboya betimvu. Angikuqonzanga ukuthi kwakungenteka kanjani ukuthi indoda lenemashumi lamathathu nakuthathu eminyaka budzala ibe mhlophe njengelicwa. Ngabida siyazi wethe nkolo lolungile, siyazi wethe nkolo loyiPentecostal lolungile, umngane othandzekako. Yebo ke kwakungumnakethu Jack Moore uhlakaniphile indoda lekhaliphile. Wathi mnakethu Branham loyo bekunguJesu akhatimulisiwe bekabukeka kanjalo emva kokuba asakhatimulisiwe. Cha angikukholwanga lokho, cha ngathi yebo ke mnakethu Moore ngiyabonga. Ngangena ekamelweni lapho futhi ngakhuluma naNkulunkulu. Ngabuka esikhomba mavini sami kumthatha ngimbuyisele kuDaniela lapho kwathi khona futhi wefika kulomdzala wetinsuku lotinwele takhe tathi mhlophe njengeboya betimvu. Ngathi Nkosi angathi kuthi ngidotsini futhi nginemthwalo. Manje lokho kwakungaphambi kwese futhi kumbulani ngaphambi kokuthi timbawu lethi sikhombisa tivulwe cishe umnyaka noma ngetulu ngaphambili. Bengithandaza lapho Nkosi bekuyini na futhi ngabuka kume embi kwami futhi nako kume indvodza futhi beyilijaji futhi beyifake iwigi lemhlophe. Emajaji lamadzala etinsuku takadzene bebavamise kufaka iwigi lemhlophe kukhombisa ukuthi bekaligunya lelikhulu kunawo onke. Kwase kuthi ke uma sengibone Jesu anewigi lemhlophe ngathi kuqinisekisa kuphela liciniso lesilatiko ukuthi uligunya lelikhulu kunawo onke. Nkulunkulu wafakaza indwa lefanako entsabeni yekuguqulwa simo wathi lona yindvodzana yami lethandzekako muveni ligunya lelikhulu kunawo onke. Bese kuthi emuva ngaphandle lapho ekuqaleni kwetimpawu lethi sikhombisa ngesikhathi leto tingelosi lethi sikhombisa tehla tikuleso simo sesivivane. Tema lapho futhi tangitshela ukuthi ngibuye emuva futhi ngikhulume ngaleto timpawu lethi sikhombisa futhi bekathoba nami. Utongikhombisa ukuthi beti yini tindvo leti lahlekile. Bengihlala njalo ngicabanga ukuthi bekubekwe luphawu ngemuva kwencwadi nekuthi kuyoba yindvo lebe ingakabhalwa encwadini. Kodwa kwavela ukuthi kwatiswa ukuthi angeke sekakwende lokho akusiyo into lebhalo encwadzini kuyinto lebe ifihliwe encwadzini ngoba loyo susa livilinye kuyo noma angete livilinye kuyo ngakho kuyimfihlakalo lebe isencwadzini kuleminyaka lesikhombisa yelibandla ngamunye wabo waveta imfihlakalo konke ngempapatiso wemandi naleti letinye tinto lebe basolo bafambula ngato sikhathi lesidze kwase kuthi ke ngesikhathi lokho kwenyuka indzawo letinkulu tekudadisha simo selitulu kusuka endasi le eCalifornia kuyoshaya phansi eMexico ngetulu kweTucson yonke indzawo bathatha sithombe sako kwakuyindlo lebonakala imfihlakalo umnakethu Fred Sotman lapho uhlethi khona lapha ya emuva nami nemnakethu Jean Norman emekhona lapha ya akhona ngesikhathi kukhuphuka bathatha sithombe namanje abathi kuthi kumayelana nani lapha esikhathini lesithide lesendlulile wonke umuntu athi buka lapha loku kubukeka njengaloku nalawo maphiko etingilozi kuthi tigocwe kanjani ekhathi lapho ngalelinye lilanga ngisiguculela ngasekudla ngibuka nango Jesu Kristu aphelele nje njengoba Hoffman ake amdweba kwakume lapho kufake iwigi lemhlophe abuka emuva phansi ngasemhlabeni akhombisa ukuthi uligunya lelikhulu kunawo onke emazulu ayakumemethela libhayibheli liyakumemethela umlayeto uyakumemethela konke kuyafana ligunya lelikhulu kunawo onke afake iwigi lemhlophe niyayibona intwebe yakhe lemnyama ngaphansi labanengi benu basibonile lesithombe sinaso emuva laphaya siguculele ngesekudla nje emaceleni sibuke nangoke yena kuphelele njengoba nje kwakunjalo uma bekuthetshulwe sithombe sakhe basibuka ngelisayidi lokungesilo ufanele usibuke ngeluhlangothi lekungilo futhi ingosi uNkulunkulu kuphela lengembula ukuthi nguliphi luhlangothi lekungilo siguculele ngesekudla sakho bese uyasibuka nangoke yena aphelele njengoba uthetshulwe sithombe etulu laphaya langambona khona ukuqala bekabukeka njengenhloko ya Hoffman bengingakaze ngisibone leso ngaphambilini futhi ethabanekeli la Billy Sunday iminyaka kamuva ngasibona indlu yami ayikaze ihlale ingabi nalesi sodwa salesithombe kusukela lapho kwaseke lapha etibhakabhakeni ngithi yena loyo uNkulunkulu lengambona etulu kulombono ngaphandle lapha ngingumfana nje ngaphandle lapha ngalapho kume khona le ndlu yesikolo bekabukeka njengaloko futhi lapha emazulwini eminyakeni lengamashumi lamathathu nakuthathu kamuva liyakumemekela kuthi kuliciniso kuleyo ndlela lebekabukeka ngayo akusiyo into nje lethide lengaconzakali yemcondo womuntu thide njengaseVatican banana naKristu lodwetshwe lapho nendingilizana lemhlophe yentshwebe noma indingilizi yentshwebe lekhakhe silevu sakhe lethi ayibe yinze ngehalf yeli inchi lehamba ikakhe lingetulu lemlomo wakhe futhi kanje futhi babita lokho ngekuthi nguKristu lokho kungifaka nje emcondweni wemdwebi longumgreki lengake ngambona ngalesinye isikhathi eCathedral yakadzeni akhombisa ukuthi Adam naEva bebabukeka kanjani bebabukeka njengetilwane tasendle noma lokuthide ngoloko umcondo wokwenyama longakubona ngendvo letsite yakamoya ngicabanga ukuthi Adam bekayindvodza lenhle kunawo onke lake aphila naEva bekanguwesifazane lophelele ngayo yonke indlela manje imicondo yokwenyama usonga lendvo ngekwemibono lekuyabo bese ke uNkulunkulu uthumela phansi futhi asombulule lendvo ngemandla akhe ngoloko impela lokwenteka lapha etinsuku into ahambi manje sithola ukuthi Eliya bekangakusho lokho ngoba umlayeto welihora nelivi laNkulunkulu sithunywa umlayeto nelivi kwakuyindlo lefanako ncamashi umprofeti livi umlayeto sithunywa umlayeto nemlayeto kwakufana Jesu wathi uma ngingendi imisebenti lebhalwe ngami ngako ke ningangikholwa lokho kuhle noma nguyiphi indvodza nemlayeto wayo kunye Ungakho namuhla kuthi abakholelwa ekwenteni imisebenzi yaNkulunkulu ngoba abawemukeli umlayeto waNkulunkulu. Abawukholwa lo mlayeto. Kodwa labo labalikholwako lihora laNkulunkulu lesiphila kulo, letingo leti tikudla lokufihliwe. Cabanga nje, uNkulunkulu ukufihle kangangekuthi bakubuka ngqo. Kepha abakuboni indlela lefanako lena Eliya laphumuthekisa ngayo umbutho wempi yemaSiriya indlela lefanako uNkulunkulu laphumuthekisa ngayo longakholwa ekudleni kweliqiniso kwelucobo kwemfana likholwa loko lebabita ngako Noah luhlanya akha umkhumbi emehlo akhe bekavulekele evini laNkulunkulu nesethembiso yona leyo ndlo lebebayibita ngekuhlanya yasinzisa Noah nemndeni wakhe niyabona yona leyo ndlo lefanako lendlo bantu labayihlekako ngiyo kanye lelesithandazelako lendlo bantu labayibita ngekuhlanya siyibita ngekuthi inkulu loko umhlaba lokubita ngekuthi kukhulu uNkulunkulu ukubita ngebulima futhi loko umhlaba lokubita ngebulima uNkulunkulu ukubita ngekuthi kukhulu ukwehlukanisa nje emkhathini walokungiko nalokungesiko Jesu Kristu unguye idolo namhla naphakade
Remember he went into his secret place
Kumbulani waya endzaweni yakhe lefihlakele ngelichebo laNkulunkulu ngelubito laNkulunkulu nelivi laNkulunkulu Eliya wangena endzaweni yakhe lefihlakele ngekwathi ngaphambili kwaNkulunkulu lichebo nelubito etikwempilo yakhe nangekwelivi uma leyo kungesiyo indlela lesangena ngayo angathi ukuthi sifike kanjani lapho Futhi caphelani ngaphambi kokuthi kuqale somiso Eliya wahamba wangena kulendzawo lefihlakele yekuhlala kwakhe bona impela umfanekiso wangaphambi kokuthi kwehlulela kuqale kushaya umhlaba libandla selivele libitelwe ngaphandle umlubokati sewuvele ukhethiwe futhi nje ulindzele ngaphambi kokuthi kwehlulela kushaye uvela ulinzile udla kudla kwaNkulunkulu ujabulela tibusiso taNkulunkulu noma nguyipi indvodza lenemcondo lophilile iyathi kuthi sibheke khona ngqo sikulo impela lihora lekwahlulelwa buka mna ke two banks lidlanzana lenu madoda leni lapha kusihlwa leme ngaphandle lapho etiwa leyo ndzaba ngaloko kusa futhi ngifuna ukukhuluma ngaleyo ndzaba ngelisonto lelitako ekuseni inkosi ithanda ngithola esambulo lesikhulu indlo letsite kuchubeka lengingeke ngikhone kuthi bamba kuyisho kusihlwa kodwa ngine niyabona na futhi nje kusolo njalo sonke sikhathi indlo yinye yendeka emva kwalenye niyabona na ayiyoze iyekele kwendeka ngoba kwakungisho kanje inkosi nonke lapha kathi ngulungwane letiphindwe kathi ngulungwane ethayiphini ningivile ngima futhi ngithi isho kanje inkosi kutoba kanjena kanje futhi ngisho nemaphephandzaba nemaphephabhuku akumemetele kuthi kunjalo abathi kuthi konke kumayelana nani kodwa bakubonile abathi kuthi kuyini kodwa bakubonile kwenda livi libe liqiniso impela besime endasi lapha etikwemfula leyo ngelozi yenkosi yedla ngalolo suku iminyaka lengamashumi lamathathu nakuthathu noma kwakunga 1933 Yehla yase ikhuluma letindvo leyatenda yaphuma yahamba nemadoda lamanengi eme elusenseni lapho athi bekuchazani loko Billy na ngathi loko bekungasiko kwami loko bekukwenu ngiyakholwa anikholwa uthi nje ngachubekela embili wase uthi ke umfundisi kimi wathi uchaza ukuthi wena nemfundo yakho yelibanga lesihlanu utohamba umhlaba wonke futhi uthandazele emakhosi lamakhulu etive nemakhosi lane mandla nemakhosi netindvo na futhi oh wathi khohlwa ngako angikhonanga ukukhohlwa kwashicileleka enhlitweni yami manje lapha iminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu kamuva konke lakusho kwendeke ngalokuphelele ngendlela lathi bekatho kwenda ngayo uNkulunkulu futhi angeke ehluleke uhlala njalo aligcina livi lakhe ungalokothi ukungabade manje caphelani wahamba wangena ngelicebo laNkulunkulu kwathi ngaphambili lubito laNkulunkulu nelivi laNkulunkulu futhi wahamba wangena ngaphambi kwekuthi kungene somiso manje siyathi ukuthi kwehlulela sekulungele kushaya Ngime egcumeni ngalelalanga umnakethu Bengfoot eme lapha bese hamba sikhuphuka egcumeni mhlawumbe ngiyakucaphuna futhi kuze lokho kwakhe ukholwa kwenu ngaleli line lalabo bakhulekelwako lelitokwendeka kulelandzelako lelishumi imizuzu lelishumi nesihlanu bengihamba nje embikweni omnakethu Banks beka ngicabanga ukuthi besamshiyile Dzadze Ruby ngesikhathi agula futhi yena eta emva kwami ngacaphela buso bakhe bubovu ngabuka emuva ngacabanga ukuthi leli duma lalingahle lithi kuba matinyana kuye kuthi adonse ngako ngathi kwehlisa litubane bona le kuletho tingwadule etule magcumeni kanjalo khona impela lapho tingelo zitenkosi tachamuka khona besiconze ngqo ngakuleyo ndlela ngaleso sikhathi lapho tachamuka khona etinyangeni letimbalwa ngaphambi kwaloko futhi lapho ngisenyuka liguma umoya wankulunkulu Nesikhathi ngiguquka ngabuka esithongweni sentaba wathi butha lelo dvala bese uthi kuye isho kanje inkosi utobona inkathi imulo yaNkuluNkulu emahoreni lambalwa lalandzelako ngavele nje ngalibutha leli dvala ngase ngithi mina ke uBanks angathi ukuthi kungani ngaliphonsa etulu emoyeni ngase ngithi isho kanje inkosi utobona inkathi imulo yaNkuluNkulu wathi ngabe lokho kuchaza Ruby na ngathi cha angicabangi ukuthi bekuphathelene nawe Banks noma Ruby noma ngumuphi wena ngicabanga nje ukuthi bekusho nje isho kanje inkosi kukhona lokho kwenteka uthi ngekusa lokulandzelako ngesikhathi sime lapho labanengi bemadoda angathi ukuthi bangakhi lohleti lapha manje kwakunalaba lishumi nakubili noma lishumi nakune silishumi nesihlanu sihleti lapho khona masinyane nje umfundisi wakhuphukela kimi wase uthi Nakethu Branham wathi ligama lami ngingusibanibani wathi bengingilomunye webasithi bakho ngetimali eCalifornia ngathi ngiyajabula ukuthi sibonane mnumzane Douglas Matthews wathi ngathi ngiyajabula ukuthi sibonane saqhawulana wathi yebo ke manje ngifuna ukukubuta umbuto wathi Roy Robertson loli konsa lapha umnakethu Wood Terry Napili futhi oh umnakethu Makhanali futhi angathi ukuthi Bobani bonke labanye lobekeme lapho futhi ngathi ukhona lengifuna ukukubuta kona wathi ngabe inkosi ike ikunike imibono lenjengalona na ngathi yebo mnakethu kodwa ngiphumela lapha ngephandle nje ngike ngithi kusuka kuwo kutophumula futhi ngacalatha kanje ngase ngibona dokotela loqatha ambuka wathi mfundisi Matthews loku lokugulisako esweni lakho masinyane kutokhipha liso lakho ngikwelaphile iminyaka lemibili futhi akukho lengingakwenda ngalo ngase ngiguqukela kuye ngathi loko longibute ngako dokotela wakho wakutshela ngalele linye lilanga loko lokugulisako lobe kuseswini lakho kwakusekhathi nemini cishe ngensimbi yelishumi nakunye enhloko futhi bekafake etibuko telilanga futhi ngathi sizathu awukakufaki lokho ngenxa yokuthi lilanga kungenxa yeliso lakho wakutshela ukuthi bewutolahlekelwa ngulelo liso futhi waqala ukukhala wathi kunjalo ngaguchuka ukuthi ngihamba hambe futhi bengiphethe lifosholo ngesandla sami futhi ngabuka ngambona eme lapho angibuka emehlo akhe akhanya bha ngathi kodwa isho kanje inkosi awunakulahlekelwa ngulelo liso bengidingela naye kuleli kwindla lelendlulile ukhona kubona kangcono kunami futhi nanoma ngubani kulesicuku akazange futhi ngabona Dzadze lo bekakhulile ehlisa likheza lakhe wase uphakamisa linganhlanye lesiketi sakhe wathi ndotsana uma ubona umnakethu Branham umtshele akhulekele tinyawo tami futhi ngabuka phansi lapho futhi lokuncane kubukeka njengemathumba alenga etinyaweni takhe yonke indzawo ngathi make wakho unguDzadze lo netinwelele timbunga ndotsana yami Niyabona ukutshele ungakahambi uma ungibonile ukuthi ungicele ngikhulekele tinyawo takhe unemathumba lamancane ufana nawo alenga kuto tonke tinyawo takhe wathi akaculeke wathi liqiniso lelo ngathi umtshele angakhathateki kutolunga konke ngaqala kuhamba hamba ngase ngivala iphimbo laNkuluNkulu likhuluma lathi suka endleleni masinyane Roy Robertson eme lapho athi kuthi beka ngumkanje ubovuwempi ngabeka sanda sami ehlombe lakhe Ngathi mina ke uRoy bhaca ngalokukhulu kushesha wathi yini indzaba ngathi suka endleleni bhaca ngase nje ngicala kuhamba hamba ngabeka lifosholo lami phansi ngaguquka ngakhumula sigcoko sami futhi nangu efika ingathi imulo yaNkulunkulu iwela esihushuhushwini lesahebhula luhlangothi lwentaba lwasuka kanjalo futhi sachuma satamatamisa indzawo kanjalo sajuba sicongo semahlathi sesuka cishe nje lamathathu noma lamane emafidi lasihlanu ngetulu kwenhloko yami sabuyela emuva njengefanela kanjalo sachuma futhi futhi naku kufika emahlandla lamathathu kwathi ke uma kusuka kwesithathu umnakethu Banks weta ngalapha wathi ngabe nguloko lobe ukhuluma ngako na ngathi yebo wathi bekuyini na ngathi uNkulunkulu ubonakala ethi hushuhushwini bengingathi noma bekafuna yini ngibatshele labantu noma cha ngaseke ngiyaqhubeka ngathi uthandaza kancane wase ungitshela ukuthi bengingabatshela ngathi kwehlulela kushaya iWest Coast Yibuke namuhla bukani kuthi kwendekani emahoreni lambalwa emva kwaloko iAlaska yacwila futhi manje yonke lento ishona ngaphansi singena ekwahlulelweni umusa wencatshiwe kodwa makabonga uNkulunkulu sinekudla lokufihlakele kudla kwakamoya kuthi siphila kulokuhle nemusa kwesambulo saJesu Kristu kulethi insuku leti tekugcina aticinisekisa emkhathini webantu bakhe Amen. Bahamba bangena. Elia wahamba wangena ngaphambi kwekuthi kuqale somiso. Akabonga uNkulunkulu ngekuba sekhathi ngaphambi kwekuthi kwehlulelwa kuqale. Manje sikhathi sekuphuma nekungena. Kuphuma kuletho tinhlangano nekungena kuKristu. Sikhathi sekuphuma nesekungena sawo onke emakholwa eliciniso. Waseke uyabidwa futhi wahlala ekhathi lapho. Khumbulani Akazange awushiye lo mfudlana kwaze uNkulunkulu wambida futhi emva kokuba somiso sesithophela wambithela ngaphandle kwalapho wehlela endlini yemfelokade caphelani wabithela kulomfelokade ngalomfelokade bengakade imbanzakanye nalabo angakholwa athathe uPaul weSilo ngesikhathi sesomiso ngako wambithela ngaphandle wabitha Elia ukuthi ondle lomfelokade Bebane licebelengwane linye nje lelincane into yinye nje lencane lebeka bambelele kuyo na Elia wathi ngiphe lokho kucala ngoba isho kanje inkhosi leyo mbita ayiyuphela nengula yemafutha ayiyukoma kuze kube lusuku inkhosi uNkulunkulu lethumela ngalo imvula ethi kwemhlaba kubeka uNkulunkulu kucala livi lakhe kucala caphelani kwaba khona imphuphu embiteni Songa sikhathi uma aya embushini kwakuba khona imphuphu embiteni kwakunemafutha enguleni njalo uma awafuna ngani na imphuphu beyimela Kristu emnikelweni wemphuphu tigayo betifanele tihlelwe kahle nje kuthi tigaye wonke wawo wonke umgcakazo walemphuphu ufana ncamashi ukukhombisa ukuthi unguye idolo namuhla naphakathi lelo bekulivi singwa sekuphila silandzela umlayeto uqinisekisa livi kunjalo nanamuhla bangani kunjalo nanamuhla kuthi singwa sekuphila bantwana labasidlako silandzela umlayeto waNkulunkulu kubondla ngesikhathi sesomiso Kubeke bekeme ebukhoneni bethu namhla na. Kubeke bekeme ebukhoneni bethu njengamanje.
Beka yokwenda futhi ente nje njengoba endile kuletho tinsuku nesikhathi asesenyameni lapha emhlabeni. Umlobokati uyingcenye yemiyeni. Libandla liyafana naKristu. Lemisebenzi lengiyendako nani niyoyenda. Futhi livi lelikwendile. Wasitshela ukuthi tindlo latenda kuthi nathi siyodenda futhi. Siyaqaphela lapha futhi uma livi likithi uthi lifikile kithi njengoba lenda kuEliya ngalolo suku liyokwenda indlo lefanako naleyo layenda uyodondla ngetindlo taNkulunkulu letifihlakele emhlabeni Oh futhi kwenda umlayeto nesithunywa kube kunye kudla kwakamoya sekulungele futhi kusesikhatsini manje futhi ngamunye wenu angaba nako lokudla lokhu uma nikufisa uma nivuma kunyenya nesuka kukokonke kungakholwa kwaleli hora uma nikulungele kuta kuKristu nite esethembisweni sakhe futhi kumbulani tethembiso takhe kuma lakhi wesine Luka 17:30 nakuJohane longcwele 14:12 nalemingakhi leminye imibhalo yekushiwo Joel 2:38 nako konke lokho lebekatho kwenda noma 2:28 njalo lokho lebekatho kwenda kulethi insuku lethi tekugcina nekuthi umprofeti washo kanjani kuthi bekuthoba khona kukhanya ethi insukwini tekugcina kuthi bekutosebenza kanjani kuthi kwakutokwentani yonke imibhalo ikhomba kulolu tinsuku tekugcina kuthi loyo nguKristu uma ungabhaca kuloko manje kuleyo ndzawo lefihlakele ungadla futhi ubone lokuhle ngemusa kaNkulunkulu uma ugula kukhona kuphiliswa lapho niyakhumbula ngesikhathi Elisha ngamuva bekabithele phansi emva kwaloyo mnikelo wemphuphu lebekanawo Kristu futhi wondla indlu yemfelokati ngawo caphelani ngamuva ngesikhathi abita umlilo wehla uvela emazulwini nalokunjalo futhi wakufakazela kuthunywa kwakhe kwaNkulunkulu umoya wemprofeti caphelani ehlane ngesikhathi alele phansi lapho phansi kwesihlahla ijanipa ingelosi yehla nalolo hlobo lolufanako lwempupho futhi yabhaka emacebelengwane lathide yamondla futhi kamuvanyana wamlalisa futhi waphinze wamvusa futhi bekanalamane futhi emacebelengwane empupho laphakelwe wona wahamba wangena ngemandla alawo macebelengwane tinsuku letingamashumi lamane luthumo kuNkulunkulu unguye itolo namhla naphakathi. Oh, simthanda kanjani pho? Kudla kwakamoya ngesikhathi sako. Akukuhle kuthatha singwa sebantwana usiphe tinja. Jesu akashongo yini into lefanako kulo wesifazane waseSirofenike na bekathunyelwe kubakhe lucobo kunjalo. Futhi ngulabo labatela akazange aye kubetive. Futhi manje namuhla uvakashela betive ngesikhathi sabo. Futhi akukuhle wena uthi kwendiwa yini umlayeto ungaphumeli kulethi indzawo leti letinkulukati letinkonzo leti letinkulu njengasemkhathini wemahlelo na akusiko kudla kwabo akusilo libandla lokubitwa kanjalo kudla kugudla kwemlobokati kudla kwakamoya ngesikhathi bekungabagulisa esiswini sabo kunothe kakhulu kubo niyabona na niyabona na ningeke nikwende kodwa kubantwana kusingwa kukuphila kunguJesu Kristu longuye itolo namhla naphakathi sitohanjelwa sikhathi kakhulu uma singacalile layini lemkhuleko manje ngakho asikhothamise tinhloko tethu kwesikhashana uNkulunkulu othandzekako kudla ngesikhathi lesifanele kudla kwakamoya indlo livele lingathi lutho ngayo siyayiva inkosi yethu isho ngalobo busuku noma ngalelo langa endasi lapho eSamaria indzawo lefanako lapho Elisha akhuphuka kuyo wase uthi ngani ematolo akayuwa ngize ngiwabide naku kume Jesu lapho atshela abafundzi bakhe bathi Nkosi awudli ngani na wathi nginekudla leningakwathi liqiniso Nkosi kudla kwakhe kwakukwenda intsandvo yaNkulunkulu kubona imisebenzi yaNkulunkulu ibonakaliswa ngelihora lakhe beka lapho kubona ukuthi kwakwendiwa yini angendi lutho ngaphandle babe wami aze angibonise kucala lokho babe langibonisa kona ngenda kona futhi babe kunjalo nanamuhla libandla likholwa leliciniso umthimba walabakholwako unekungena ekudleni kudla kwakamoya loko labakholwa ngeligama nje abathi lutho ngako umhlaba awathi lutho ngalokudla lokhu babe kodwa libandla lakho bantu bakho umlobakati wendvodzana yakho uyakuthandza sinelisango lekungena ekuphilisweni kwemitimba yethu lapho bodokotela sekehlulekile sinelisango lekungena ungulokunye kwekudla kwaNkulunkulu lakupha libandla lakhe futhi wakwethembisa etinsukwini tekugcina kubantwana bakhe labakholwako babe sisite kuthi sibe bantwana labakholwako ngoba konke kungenteka kulabakholwako siphe kona uNkulunkulu othandzekako sikucela egameni la Jesu amen ngikhola ukuthi Billy ungitshele ukuthi akhona emakhade kukhulekelwa laba wakhiphako. Uma kukhona lobe kangangitshela ngeluhlavu lolusekhadini lekukhulekelwa, ngiloko kuphela lengikufunako. Si, kulungile. Asithathe si wekucala, sicale ngaye. Ngize ngicalise lilayini lethu. Niyabona manje bangahle babenza utonke. Manje uma wonke umuntu yeboke, niyabona ngitotama lokhu, angathi noma singakwenda noma cha. Noma kumbe singavele nje sibe nelilayini lelibitwako, hlalani nithule, akunandzaba kimi. Uma bekungaba ngcono nenyukele lapha ngembili noma nibe nelilayini lelibitwako, akunandzaba noma nje kungayiphi indlela. Ngincike nje kuphela kumoya longcwele. Ngincike yena ukuthi avikele lelivi lengilishumayelile. Nakethu George Wright, ngiyalikholwa. Kusukela ngisengumfanyana ngitha endasi endlini yakho eminyakeni leminengi leyendlula, ngilalele leyo nyoni lenzala phezu kwemkhono ihlethi esihlahleni. Ngisasolo ngiwukholwa lo mlayeto lofanako. Ngikholwa ukuthi uyafana. Kulungile. Ngiyabona bayalungisa ngemuva lapha bentela line lalaba khulekelwako. Kulungile. Likhadi lemkhuleko si nombolo yokucala yesibili yesithathu yesine yesihlanu wotani icala bese nima khona lapha. Uma ungakhona kusukuma uma nje nitophakamisa tandla tenu labanye babo batofika baniphakamise. Kuyini na? Ya. Likhadi lekukhulekelwa si lekucala lesibili lesithathu lesine lesihlanu. Kuthi manje caphelani. Nine leningenalo likhadi lekukhulekelwa. Manje kathi ngagcina kuba nelilayini lalaba khulekelwako lalolu hlobo. Sikhathi lesithe. Bangakhi kulo ukhumbulako umyalo wami ngesikhathi sakha lelithabanekeli lapha na. Wathi yenda umsebenti wemvangeli. Akazange athi bengingumvangeli. Wathi yenda umsebenti wemvangeli. Niyabona. Ngoba kuyofika lihora lapho loko kuyoguculwa khona. Lelo hora liyafika. Kulungile. Manje kuloko ungeke uhlanganise tinkonzo letimbili noma letinsathu letehlukene endzawonye. Umfundisi nekuvangela ngasikhathi sinye. Ungeke ube ngumprofeti futhi mhlawumbe ube ngumfundisi ngasikhathi sinye, niyabona, ngoba unemisebenti lehlukene, inkonzo lehlukene. Kodwa inkosi yanginika lekufanele ngikwende emlayetweni wami. Kodwa-ke nangabe wathi yenda umsebenti wemvangeli ufakazele inkonzo yakho ngalokugcwele, ngoba kuyofika lihora bangayukuvuma ngalo imfundiso lephilako. Uma loko kungakefiki manje, lonke libandla lelihlelo lingitsacate phansi. Abayivumanga imfundiso lephilako. Kodwa ngokwetinganuko tabo bayotingenisela bothishela babo futhi bayoguphulelwa etinganekwaneni. Futhi bayokwenda tingo letinkulu letimangalisako njengaJambres naJanes labamelana naMoses. Kodwa bula babo butawuba sebaleni. Niyabona na, niyabona na. Kulungile. Kulingisa. Niyabona ukuthi Jambres uthi uNkulunkulu ezulwini uyathi lokho kubekwe lapha ya ekoneni lalelo litshe lelithabanekeli kusukela nga-1933 kubhalwe ekhasini leBhayibheli kubekwe khona lapha ya. Buka ukuthi bakwende kanjani. Buka ukuthi yini lefezekile. Kulingisa impela nje. Wathi bayekele. Ulima babo buyokwatiwa ngendlela lefanako njengoba bekanjalo Jambres naJanes. Naku silapha kulolu suku. Ngabona libandla ngaleso sikhathi nje uma sibeka litshe lelikhona, bantu balenga emingcengcemeni nayo yonke indzawo beme batungelete etibonza telithabanakele. Nako lapho khona. Bathi uma likhula, bantu belidolobha lapha bathi emkhathini wesikhathi setinyanga letitsithupha. Sine lesinalidola linye nabosheleni labasiphohlongo kwakha lithabanekele. Inkumbi yebantu bemagaraji bese banqume kuthi belitoba ligaraji labo. Kodwa lisolo lisibaya setimvusa nkulunkulu. Wekucala, wesibili, wesithathu, wesihlanu, wesithupha, wesikhombisa, wesiphohlongo, wemfica, welishumi. Si, wesithupha, wesikhombisa, wesiphohlongo, wemfica, welishumi. Kulungile. Manje mina inkosi ngikuhlanyele ngitakunisela imini nebusuku. Funa labanye bakusiphule esandleni sami. Buka lokugqeka. Alikho lihlelo lenithokwesekela. Akukho mabandla la kutsandzako lonke lelive lapha. Akukho Pentecost even. Akukho lutho lolunye lolungakugcina. Wonke umuntu uphambene nempaphatiso wemandla. Wonke umuntu uphambene nato tonke letletinye tindlu. Ngisho nasemdenini wakithi lucobo. Babe wami lucobo wangixosha, wangisusa emnyango, ngafaka timpahla tami esakeni lelincane leliphepha. Futhi ngahamba ngahlala eNew Albany kunjalo. Kodwa etingotini letinengi, imisebenti yekuthi khandla netingibe, sengivele ngendlulile, ngumusa lo ze wangifikisa lapha ngekuphepha. Nginemashumi lasihlanu nesithupha eminyaka budzala, futhi ngekushesha ngitofanele ngiwele umfula. Umusa utongiyisa phambili. Lapho ngiyobe sengibe lapho iminyaka letingulungwane letilishumi ukhanya kakhulu njengelilanga. Asiyukuba netinsuku letinciphako kuhlabelela ludumo lwaNkulunkulu kunamhla sicala. Oh, ngimthanda kangaka Jesu, ulive lonke kimi. Oh, kulungile. Bangakhi lengi ngishiye kuphi? Eshumini. Ngabathatha labanye futhi na? Kulungile. Bekunguyiphi leyo? Lishumi. Lishumi nesihlanu na? Kulungile. Siwe lishumi kuya eshumini nesihlanu noma ngabe nikuphi uma ningasukuma ningene nitsini na he ulungile siwe leshumi nesihlanu kuya emashumini lamabili lo akube ngusi welishumi nesihlanu kuya emashumini lamabili loko kutoba bantu labalishumi ngetulu sibona ngiyabona bona lapho lilayini lime khona lapha ya asiba baminyetelanisi futhi sito ulungile Manje ngipheni kulalela kwenu lokuphelele asina uthatha isikhathi lesithe Kodwa manje oh lihora lelinje sikhathi lesinje ngifisa kwangathi wonke umuntu beyangayithandza inkhosi ngifisa kwangathi sonke nje besingefika kuleyo ndzawo ucondza emandla lanekwendeka alomzuzu Ake sikuzame Ngilaleleni nje.
What are we trying to do?
Sizama kwendani lapha na?
We are placing God's word.
Sibeka livi laNkulunkulu ekuvivinyweni. Eliya wente into lefanako, waphumela ethi kwenzabe emva kokuba sekathi kuthi bekathunywe avela kuNkulunkulu ukwenda. Wathi manje ake sifakazise kuthi ngubani uNkulunkulu. Akuthi loNkulunkulu lophendvula ngemlilo abe uNkulunkulu. Nemahedeni basika, oh bathi yeboke impela cha, emahedeni bekathi kuthi umlilo wawungeke wehle, ngako bebamemeta futhi bachubeka. Kodwa Eliya bekathi kuthi Wawutokwehla ngoba beka nembono lovela enkosini. Wena uthi beka nembono na? Yebo mnumzane. Lapho sekanayo yonke into ibekwe ngeluhlelo wathi, "Nkosi, ngende konke lokhu ngekuyala kwakho." Wase ke umlilo uqala kwehla. Uma livi laNkulunkulu ligcinwa lonke, khona ke kungumsebenzi waNkulunkulu ukunakekela konke. Ukucela nje kuphela ukuthi ukwendlale lapho. Uthi uqiniseke ukuthi ubitiwe ukuthi ukwendlale lapho. Niyabona na? Uthi uma ubitiwe, utokunakekela konke lokulokunye. Manje lapha kutoba khona abantu labetha ngale layini lengitobe ngikhuleka. Manje yeboke senicishe nifike elubonzeni manje. Ulungile, elayinini kuqala. Manje kuqala cishe ndzawana tsite lapha kulesakhiwo labanye bantu. Bangakhi lapha logulako futhi longenalo likhadi lemkhuleko phakamisa sanda sakho niyabona nje yonke indzawo manje niyati uma inkosi yethu futhi ngikhola ukuthi itokwenda uma ingiyo itolo namhla naphakathi beyiwenda emalayini emkhuleko bantu betha kuyo nemalayini lamakhulu tichuku beyibathinza ibabusise yase ke ihema ngalesinye sikhathi yathi Ngubani longitsinzile na? Yaqalata yatshela wesifazane ukuthi beka ithinzeleni uthi yathi inkinga yakhe yekopa yase ihambile ukholo kwakhe kwakumphilisile. Ubeke bekaguquke wase uthi yeboke angathi inkosi sengibe naloku sikhathi lesithe na kwakungeke kwendeke cha kwakungeke kwendeke cha. Ubeke yayitshela lo wesifazane wase Sirofenike Ngenxa yalelivi lo lishito indvotsakati yakho lidimoni selihambile kuyo uma ke athi yebo ke manje nkosi bengifuna wena kuthi ukwende ngalendlela lena na leli demoni beliyobe lisolo likulentombatana kodwa bekalindzele ukuthola umntana wakhe ngendlela lebeyithide bekatomthola angiyo manje yasitshela uma ukholwa uma ungathi kulenzaba suka uthi ungangabathi enhlitweni yakho kodwa ukholwe ukuthi lokho lokushito kutokwendeka ungaba nako uma ukhuleka kholwa ukuthi uyakwemukela utophiwa kona sethembiso lesinjepho manje indoda leshumayela livangeli lekuhlalisana emkhathini webantu ayikukholwa ihlobo loko beyokwenyukela eminyango ihlole ngekhathi noma ime lapho bese ithi yeboke lesinye nje sicuku sebagiciki labangcwele futhi isuke ihambe niyabona na kodwa ayathi ukuthi loku kudla lokufihlakele ayathi ukuthi lena yindwa leyimfihlo lefihlakele kuyo ayikwathi kububi kakhulu ingcondo lengcunu lelusizi lephumbuthekile kepha ayikwathi niyabona na leyo yindwa lembi oh nkulunkulu mangife kuqala kodwa ungangitholi inhlobo nginjalo ngiyangconota ukuthi ngife yebo mnumzane kunekuthi ngente lokho futhi ngicabanga ukuthi sonke besingakunconoda besingeke na kodwa manje nkulunkulu usethembisa letinto leti etinsukwini tekugcina ngumalakhi wesine washo ukuthi Jesu Kristu bekatokwehla futhi atilingise enyameni yemuntu njengoba enda eSodoma kunjani futhi wathi live belitoba sesimeni saseSodoma futhi wathi njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi indvodzana yemuntu iyokwembulwa ngalolo suku niyabona le ndvodza leyehla ngesimo semuntu lokwakungu Elohim ngaAbraham ngaphambi kwekuthi kufike le ndvodzana leyethenjisiwe ukani ukuthi kwakunjani Abraham wathi bekungunkulunkulu nelibhayibheli lathi kwakunemadvodza lamathathu lefika kuye aneluthuli etimphahleni tawo ahamba ahlala phansi futhi adla njengebantu naJesu wathi ngesikhathi nje umhlaba ungena esimeni saseSodoma konake indvodzana yemuntu itothembula futhi hayi indvodzana yaNkulunkulu indvodzana yemuntu niyabona itothembula manje kumake loko ngaloko umprofeti wekugcina lakusho bekani ngiyathuma kini Eliya umprofeti uthi uyobuyisela tinhlitiyo tebantwana tibuyele kuboyise niyabona na umlayeto wekubabuyisela emuva eBhayibhelini nendvodzana yemuntu iyobe itembula ngalolo suku uthi kulolo suku lokubethwa kweminyaka welibandla wekugcina ingelosi yesikhombisa imfihlakalo taNkulunkulu tiyokwatiwa ngalolo suku timpawu letisikhombisa yokwephulwa imfihlakalo tawo onke lamabandla netintfo kuthi tenteka kanjani nekuthi yini kanjani kuthi kwendekeni niyabona abakwati Jesu wathi, nine bafarisi labathi impumbuthe, wathi, uma impumbuthe ihola impumbuthe, atiweli yini totimbili emgodzini na? Niyabona, kuleso sizathu labo bantu bangakuboni lokho. Imfihlakalo yabo ikuthi, leto timpawu, ngalinye lalawo mabandla, lenda inhlangano, futhi langena kuyo, futhi leyo ngulenye yetinto letiyimfihlo, lebe kuliphutha emvi kwaNkulunkulu. Uyakubona dokotela lina? Niyabona, bukani, kungilo, kuleyondlo khona lapho, lokho ngilokunye kwetimfihlo. Bahlela futhi niyabona, futhi kwakuphume kwaphela entsandweni yaNkulunkulu. Futhi lokho kutodalulwa etinsukwini tekugcina, futhi kuhole bantu bangayi esivumokholweni noma ehlelweni, kodwa babuyele emuva evini leliciniso. Futhi livi leliciniso liyofika ecenjini lelithide lebantu, nendvodzana yemuntu iyotembula emkhathini wabo, lengiyo itolo namhla naphakathi. Oh, he! Oh ngiyakuthanda lokho ngiyakuthanda ngiyakuthanda ukuchosha ngaye ngiyathanda ukumenda abemkhulu embi kwabantu angidzingi ukuthi ngimende abemkhulu uvele mkhulu uphakeme kakhulu ungeke wefika ngale kwakhe ujule kakhulu ungeke wafika ngaphansi kwakhe ubandi kakhulu ungeke wamgega kepha noko uneligamelo lakhe enhlitweni yakho ungeke wamamukela na Imangalisa kakhulu inkosi yethu.
All right.
Now, kulungile. Manje asithule tu wonke umuntu.
Now we talked about this.
Manje sesikhulumile ngalokho. Futhi manje into yako ukuthi ngabe kuliciniso na? Manje ngahle kube khona tihambi ngekhathi lapha. Ngahle ngisho uma kini, uma Kristu anguye itolo namhlanje phakathi, bekangentani kulomzuzu na? Bekatokwenda into lefanako nalena layenda ngesikhathi aselapha phambilini. Ngabe kunjalo na? Lukholo lwebantu belungathinza ingubo yakhe. Futhi beyaguquka njengoba enda kulowesifazane emthonjeni. Futhi wenda kuletinye tindzawo. Uthi wayibona imicabango yabo. Manje wena uthi beyangiphilisa na? Livi lakhe lathi sewuvele ukwendile lokho. Kodwa lokungikona kona ngulokhu kuthi atatise kuthi ulapha. Manje kube wabonakala kithi asemtimbeni wenyama, wabukeka impela nje afana nesithombe senhloko yaKristu anemashumi lamathathu nakuthathu yaHoffman nengadi igobhota esandleni sakhe. Nalokunjalo tibathi tetipikili tikuyo yonke indzawo kuye bengingeke ngikwemukele cha 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 uma efika yena lucobo onke emehlo ayombona yonke tilimiti yomvuma futhi na njengembane uvela empumalanga uye enshonalanga uyawuba njalo niyabona na asithi kholwa leti nkholo letimbi nemacembucembu sikholwa ukuthi uNkulunkulu ulivi kodwa uthi hlanganisa ngekwemtimba yena lucobo athatha umtimba wakho nemtimba wami futhi akuphe tiphiwo angiphe tiphiwo futhi ngale tiphiwo leti uyatatisa cobo lwakhe loko kudla lokuyimfihlo akunandzaba ukuthi beyangatatisa kangakanani icobo lwakhe ngami ufanele ukukholwe ufanele ube nesiphiwo sekukholwa futhi kukukholwa niyakukholwa lokho na futhi manje uma atoti bonakalisa cobo lwakhe ngaleyo ndlela nitomkholwa na ngenhlitiyo yenu yonke nitomkholwa na oh kumangalisa kanjani nje ngilindzele yena ngilindzele nje kubona ukuthi uthini nayi indvodza leme lapha angizange sengiyibone empilweni yami ngekwathi kwami ibukeka njengalelungile lecinile indvodza lephilile uthi mhlawumbe injalo angangathi kodwa ime lapho manje bengahamba ngibeke tandla ethi kwaleyo ndvodza uthi ngikhulekele ngiyibute ukuthi bengakholwa yini Bengema lapha ingitshele ithi ngifuna ukukhulekele sibanibani futhi ngiphethwe uvuvuka ngaphansi kwetinyawo ngiphethwe inhloko lengaphele nginetilonza esiswini sami noma lokuthide yona angathi bengisho noma nguyipi yaleto dinto bengithotha kulungile mnumzane mnakethe ngidobeka thanda tami eti kwakho ngikukhulekele loko bekutoba kuhle kakhulu ngoloko impela lesikwendile konke kusukela phansi eminyakeni ngabe kunjalo na kodwa khumbulani Jesu wathi kwakutokwehluka ngesikhathi nje sekufika kwakhe njengoba kwakunjalo ngetinsuku taseSodoma nalendvodza leyakhuphuka beyifulathele lithende lapho kwakunasara khona futhi yathi hayi Abraham manje Abraham niyabona bekangu-Abraham ngayitolo kepha wahlangabetana nembono nenkosi yamtshela kuthi ngitola intshintsha ligama lakho futhi naye inkosi icobo lwayo esimeni semuntu idla futhi inatha naye yathi Abraham uphi umkakho Sara na S-A-R-R-A-H hayi S-A-R-R-A wathi usethendene emva kwakho yazi ndokuvakashela ngekwesethembiso sami eminyakeni lengamashumi lamabili nesihlanu lendlulile futhi Sara wathi kuthi hlekela ngekhathi kuye yathi Sara uhlekile ethendeni ngaleso sikhathi nje athi letinto leti tingenteka kanjani na kukhona yini into lemehlulayo uNkulunkulu na niyabona na akukho lutho cha mnumzana manje yathi Jesu wathembisa ukuthi yona indodzana yemuntu lekulivi niyakukholwa lokho na beyiyofika etinsukwini tekugcina futhi itembule ngesikhathi lapho live bese linjengeSodoma neGomora niyakholwa ukuthi kunjalo na ngaphambi kokuthi sibe nemkhuleko lowodwa labanye benu ngaphandle lapho khulekani nibone ukuthi indodzana yemuntu isengiyo yini itolo namhlanje phakathi butani nje ukuthi Isengiyo yini thanini ngosi lendvodza ayingathi kodwa ngiyathi ukuthi
unguwe itolo namhlanje phakathi. Nibone ukuthi iyanitshela yini lokho. Yebo mnumzane. Manje phakamisa inhloko yakho kwesikhashana.
It's behind me. It's a child. It's burning up right now the fever.
Kusemva kwami, ngumntwana. Kushisa phe njengamanje kuphethwe ngumkhuhlane.
The little girl.
Yinomba tanyana lencane.
You're from out of town.
Wangaphandle kwaleli dolobha. Lo mntana uphethwe sisu.
It did.
Besimphethe kholwa nje. Manje ngabe ngiloko lathi bekade kwenta na.
I never seen that person in my life. God in heaven knows that.
Angizange sengimbone lo muntu empilweni yami. Kulunkulu ezulwini uyakwathi lokho. Lendoda lapha ibukeka icinile impela futhi iphilile. Kodwa niyalibona lelo thundi lelisetikwayo lapho na. Lokho chaza ukuthi ngaphandle kwekuthi isito ngkulunkulu ayinakuba lapha sikhathi lesidze kakhulu.
Got cancer. In your lung.
Inemdlavuza. Usephashini lakho.
Now the son of man is here.
Manje indvotsana yemuntu ilapha unemthwalo enhlitweni yakhe ngemfanyana umthwanyana ngabe kunjalo na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini lengalungi kuloyo mntwana na angakwenda kunekwelekwa sithundi lesimenta abuye alahlekelwe ukukhumbula noma kubona njengalokhu ngathi kusimo sesithuthwane bekanako nje khona madudane kunjalo manje kusene futhi uyakholwa ukuthi utophila ukuthi umkhulise lo mfana futhi utophila na ukuphi Charlie Cox na ukuphi na Charlie ungakuphi na bengicabanga ukuthi bekakhona kusihlo ngalapha Charlie Gary ukuphi na Larry ngabe ukhona na umfanyana wakhe bekanendlo lefanako indlo lefana ncamashi ungakuphi Larry wota lapha umzuzu Yebo-ke sewukhona lapha lo mfanyana lapha bekanendlo lefanako uyise nenina umngani wami lomuhle kakhulu ngeminyakeni lendlula bengisendasi lapho futhi lo mfanyana bekalekwa sithundi avele nje alahlekelwe ukukhumbula noma ubona aze aphele kwakusithuthwane ngasibamba kulo mfanyana ngacela uNkulunkulu ukuthi amphilise akakaze aphinze abe naso kusukela lapho Ngubabe wakhe loyo unina uhleti lapha ndawana thide uthi nangu lo mfanyana cobo lwakhe manje uyakholwa mnumzane na ngiyabonga lari uyakholwa mnumzane na kwangathi uNkulunkulu wasezulwini angakupha into lefanako nawe ukuthi uphile kutokhulisa lo mntwana uNkulunkulu akubusise asikhuleke uNkulunkulu lothandzekako umside ngikhulekela ukuthi sihawu sakho nemusa utoba kuye futhi umbusise egameni la Jesu
Go back to Louisiana now happy. Praise God for you.
Buyela eLouisiana manje ujabulile. Uthumise uNkulunkulu ngaye. Oh yebo, bekavela eLouisiana. Impela bekanguye ngase Lake Charles. Kunjalo, niyabona. Ngiyakhona kubamba imicabango yenu manje.
Praise be to God.
Akathunyizwe uNkulunkulu.
Well, you're asking for a
Yebo ke ucela indvo lenhle ufuna kuba nemntwana uvele unabo bantwana bantwana labambalwa kodwa ufuna lomunye wangathi uNkulunkulu wasezulwini angakupha kona thathe wethu kodwa lapha ufuna nje kubeka tandla uNkulunkulu lothandzekako phani lowesifazane sifiso senhlitiyo yakhe ngoba sisizathu lesifanele egameni la Jesu amen manje hamba ube nalomntwana uNkulunkulu uNkulunkulu lomuhle ngikholwa lokho na
He knows all that
Uyakwathi konke lokho lesine sidzingo sako usinika tonke tidzingo tethu uma sikukholwa
He said if thou canst believe
Wathi uma wena ungakholwa ngikuchawulile kulenye indzawo angisakhumbuli ukuthi bekungukuphi kodwa kulenye indzawo ngikuchawulile angisakhumbuli nje ngempela Kodwa nje bese kulenye indzawo namhla kulenye indzawo kodwa angisathi ukuthi bekungukuphi Kodwa lokho akusiko lapho. Lesikhonela ukukhuluma ngako lapha. Ulapha kutokhuluma ngekuthi noma kukhuleka ufuna ngikhulekele lomunye umuntu kunjalo. Lo wesilisa akekho lapho. Use Georgia. Uyagula. Akaguli nje kuphela ngekwemtimba, kodwa ngekwakamoya uyagula umzala wakho. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokunakekela lokhu ngoba ummele na? Uyakholwa. Wota lapha futhi asikhuleke kanye kanye. uNkulunkulu lothandzekako, phani lendvodza sifiso senhlitiyo yayo. Kuze ihambe futhi iyithole lendvodza ikhalela kakhulu uNkulunkulu. Egameni la Jesu ngiyakucela. Amen. uNkulunkulu akubusise. Ungangabadi, kholwa ngenhlitiyo yakho yonke. Unjani? Bekungasiko ukuthi angifinyelelanga esandleni sakho ukukhawula ngaleso sikhathi ngesikhathi welula sanda sakho. Bengicaphela lokutside. Bekusithundi nesifiphele ngempela futhi simnyama khwishi. Ngaleso sizathu ngiyathi ngisibambile sanda sakho ngikuthole ngaleyo ndlela niyabona. Kodwa ngumdlavuza. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakhona kuwususa.
Left side.
Usebeleni lakho ngesencele. Ufuna kubuyela eCarolina futhi udumise inkosi ngekusinza. Awunjalo na? Uyabona ukuthi ngichaza ukuthi yini na? Asikhulekene. uNkulunkulu lothandzekako egameni la Jesu Kristu. Loyo lokhona manje. Bantwana badla singwa saNkulunkulu. Kwangathi lo mntwana naye angakuthokothela kukholwa singwa saNkulunkulu lampha sona manje ekuphilisweni kwakhe. Wangathi angahamba asinze egameni la Jesu. Amen. uNkulunkulu akubusise mnakethu. Kholwa ngenhlitiyo yakho yonke. Unjani? Lesi akusiso yini sikhathi lesimnanzi na? Nje kubukeka kwangathi kuthuthumela kwehlela phansi ethi kwebantu. Noma kungahle kuvakale kwangathi indlebe tami. Kwangathi nje yindlo lehamba ithi nje kwenda umsindo kwangathi uthi kanjalo niyabona singwa sebantwana niyabona na kwakho kwenu akusiko kwami kwenu ngibonga kakhulu ngaso impela sikhathi manje ngiyaphila ngekwathi kwami kodwa kusingwa sami futhi uma ngisidzinga kusingwa senu kuyinkuthado kuwe ngisho nawe longaguli nje uletha tinhlitiyo tethu embi kwaNkulunkulu. Loku kukuso impela sikhathi loko lebekathide uyokwenda ngaso futhi njengoba kwakunjalo ngetinsuku taseSodoma uyawuba njalo ekufikeni kwendodzana yemuntu uma indodzana yemuntu yembulwa. Niyabona na? Futhi bhekani, ngiyathuma kini Eliya umprofeti ngaphambi kwelusuku lolukhulu nalolwesabeka kolwenkosi. Uyawubuyisela tinhlitiyo tebantu tibuyele kubabe. Niyabona na? Niyabona na? Konake labalungile bayohamba etikwa kwalababi imilotha. Bayokuvutha njengelihave. Niyabona umhlaba uyovutha. Siyabona ukuthi utowela ngale nentsabamlilo iyosakateka umhlaba wonke nemazulu ayokuba semlilweni. Oh, twala leminyaka ngihawukele manje nanga leso sikhathi. Unjani?
Well,
yebo ke into yinye unenkinga yabodzathe inkathathwe yebesifazane. Unaletinye tintfo uneluvalo kulelo banga lebudzala nje lekuba neluvalo. Tinkinga tetifo tato tonke tinhlobo. Kodwa unesifiso futhi loko kuwemukela moya longcwele kunjalo kungilokoke. Uyakholwa ukuthi uvume konke na? Uyakholwa ukuthi uma ngibeka tandla ethi kwakho futhi ngicela uNkulunkulu ukuthi akwende umoya longcwele utofika na? Uyakukholwa lokho na? Asikhuleke. uNkulunkulu lothandzekako ngibeka tandla tami ethi kwalo wesifazane ngesimo sebupostoli futhi ngicela ukuthi emukele umbhaphathiso womoya longcwele egameni la Jesu Kristu kwangathi angawemukela. Amen. Ungakungabadi wakho, uyabona wakho usingwa sebantwana. Ubene kuva lokutsithe lokuncane lokungakejwayeleki ngesikhathi ngithi inkathathwe yebesifazane awuzange na?
ngoba nguloko lebe unako futhi. Manje uyakholwa ukuthi utophila manje na? Hamba nje ubonge inkhosi. Unjani? Uyakholwa ngenhlitiyo yakho yonke. Uyakholwa ukuthi utokhona kudla njengoba bewuvamisile esikhathini lesithe lesendlulile na? Kulungile. Hamba futhi uthi ngiyakubonga inkhosi, ngiyakukholwa. Bukhona benkhosi. Uyakholwa ukuthi leyo ngathathwe yelicholo itokushiya futhi utophila na? Kulungile. Hamba nje uthi ngiyakubonga uNkulunkulu othandzekako, naNkulunkulu utokupha. Uyakholwa ukuthi ungaphila, inkosi itokuphilisa, futhi ungeke usaba nesifo sekucacamba kwemalunga emtimba, usinze ube ngilophilile na? Uyakukholwa lokho na? Hamba umbonga yena uthi, Nkosi, ngiyakwemukela ngenhlitiyo yami yonke, futhi ngiyakukholwa. Ngabe nonke lapho ngaphandle nikholwa ini ngalo na? Wena khona lapho beka sandla sakho etikwaloyo wesifazane lohleti edute nawo impela lapho mtshele ukuthi lemithambo lecumbile nesifo sekucacamba kwemalunga emtimba utomiyekela uma a uNkulunkulu akubusise uyakhola ukuthi utophila manje hamba uye ekhaya futhi ube njalo uNkulunkulu akubusise hamba ngendlela yakho futhi uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu unjani Uyakholwa ukuthi lenkathathwe yabesifazane itokuyekela futhi futhi utophila na? Hamba futhi uthi ngiyakubonga Nkosi. Unjani? Yini? Hehe. Ngiyalathi ligama lakho bengivamise ku ngesikhathi ngingumfundisi welibandla laseBaptist Totten. That's a Dela Totten. Ukhulisa ingathathwe yelicholo manje. Litolunga khona manje. Uyakholwa ukuthi utokuphilisa na? Uyakhumbula ukuthi kwendekani endasi lapho ebandleni eMilltown Baptist eminyakeni leyendlulile na? UsenguNkulunkulu lofanako nanamuhla. UNkulunkulu akubusise thathe wethu. George Wright, ukuphi na? Uyakhumbula na? Hey, kanjani? Uyakholwa uma nje ngibeke tandla tami ethi kwakho ngalolu gcobo. Uyakholwa ukuthi utophila na? Wota lapho. Egameni la Jesu Kristu kwangathi angaphiliswa. Amen. Bani nekukholwa. Kuhle, niyakholwa nonke ngenhlitiyo yenu yonke na? Manje lokho kuthi letha kamnanzi kanjani tinkumbulo letinzala kubona loyo thathu. Sengililibele ligama lakhe kwamanje kodwa ngi Totten, Totten kunjalo. Oh yebo indodzakati yakhe bekungubhethi kunjalo, kunjalo impela. Ningacabanga ukuthi ngiyahlanya ngithi nje kancane niyathi ukuthi nje kuba ngulokwe angikhoni ukukuchaza kodwa inkathathwe yakho yelicholo seyihambile thathe hamba udumise inkosi uthi uthi ngiyakubonga nkosi uyakholwa ukuthi inkathathwe yakho enhlitiyo itolunga futhi na hamba nje ujabule futhi uthi ngiyakubonga nkosi Jesu uthi ulikholwe kulungile bani nekukholwa manje ungangabadi wota thathe Uyakholwa ngenhlitiyo yakho yonke na? Unetindwa letiningi letingalungi kuwe. Unenkathathwe yelicholo futhi. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokuphilisa na? Kulungile. Hamba nje, ujabula. Kuthi lowo nguye lokwenta utive ngaleyo ndlela. Bonga inkhosi uNkulunkulu akubusise thathe. Yebo ndodzana. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokuphilisa lokuba neluvalo kwalomfana futhi akuphilise na? Uyakukholwa na? Kulungile. Yebo mngani, asengikuchawule sandla. uNkulunkulu lothandzekako, susa leyo ndlo lembi kulomfanyana, futhi kwangathi angaphila, futhi abe kahle egameni la Jesu. Amen. uNkulunkulu akubusise mnakethu. Uyakukholwa lokho, awukukholwa na? Tawubangcono, ungangabathi inhlobo. Usemncane kakhulu ukuthi ungaba nenkathathwe yenhlitiyo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokuphilisa na? Hamba uthi ngiyakubonga Nkosi ngokungiphilisa. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utoyiphilisa lenkathathwe yesisu futhi akuphilise na? Qhubeka ujabule futhi uthi ngiyakubonga Nkosi. Usenguye uNkulunkulu akasuye na? Indwa kuphela lo tofanele uyende kukholwa nje. Ngabe kunjalo na? Uyayikholwa indvodzana yemuntu etinsukwini tekugcina na? Kukhona lokwentekile lapha emizuzwini lembalwa leyindlulile. Futhi angikhoni
ngizama kuthola ukuthi bekukuphi. Kukhona lobekane kukholwa futhi wenda lokuthide. Noma mhlawumbe ngitobathola ngelisonto lelithako noma uma ngingakhona. Ngabe nini nako futhi. Uphakamise isandla sakho. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angayiphilisa leyo nkathathu enhlitiyo. Akuphilise. Aphilise indvodzakati yakho ngaphandle lapho nene. Uyakukholwa na? Ngosikati Nef, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu. Leo Nef, angkwati kodwa unguye. Unenkathathu enhlitiyo. Futhi nendvodzakati yakho lencane inenkathathu yenso. Uyakholwa ukuthi itophila na?
Your faith makes you whole. Believe with all your heart.
Kukholwa kwakho kuyakusinzisa. Kholwa ngenhlitiyo yakho yonke. Wena lo semuva lapho echibini, lome emuva lapho unenkinga yesisu, Jesu Kristu yakuphilisa. Uyakholwa na? Unguye itolo namhla naphakathi.
Let's lay our hands over on each other now.
Asibeke tandla tethu etikwaloyo naloyo manje. Oh, cabangani ngelihora lesikulo. Cabangani ngalesikhathi. Cabangani ukuthi sikubo impela bukhona baJesu Kristu. Indvodzana yaNkulunkulu yethembisa ukuthi beyitokwenda lokhu etinsukwini tekugcina. Nginetandla letibekwe etikwalamaduku. NkulunkuluNkulunkulu othandzekako, ngikhulekela ukuthi utobusisa lamaduku ekuphilisweni kwemitimba yebantu ngeligama laJesu Kristu. Manje tandla tenu isetikwaloyo naloyo, nguloyo ngamunye wenu, ningemalunga emtimba waKristu. Umoya longcwele lofanako lowethembisa kwembula timfihlo tetinhlitiyo futhi wende letintho leti usekhathi kini. Niyingcenye yakhe naye uyingcenye yenu. Manje washo lokhu letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako labo ngini. Uma babeka tandla tabo kulabagulako batawusinza. Manje ungatikhulekeli wena, khulekela lona lomunye lombeke tandla takho ngoba bakhulekela wena. Manje asikhuleke kanye kanye futhi kwangathi kungeke kwabakhona umuntu lobuthakathaka kulesakhiwo. Besingalindzelani sikhathi lesidze mnakethu lothandzekako. Tsatse nangu umoya longcwele uNkulunkulu khona lapha yona impela lendlo lesikhulume ngayo. Jesu lothandzekako, siyabuconza bukhona bakho. Wavusa lo mfana lomncane ekufeni ngalelinye lilanga emva kokuba sekufile ngemkhuleko wekukholwa. uNkulunkulu lothandzekako, kukhona labanengi lapha lesingakakhoni kufika kubo. Sikhathi siyendlula kodwa babeke tandla tabo etikwaloyo naloyo. Bangemakholwa sithethe ebukhoneni benkosi Jesu Kristu lo avuka kulabafile lo nguye itolo namhlanje phakathi. Satan wehluliwe. Jesu Kristu wakwehlula wavuka kulabafile futhi ume emkhathini wethu kusihlwa aqinisekisa nomlayeto wetinsuku tekugcina. Uma kulaba bantu bayekele egameni la Jesu Kristu.
In my name they shall cast out devils.
Ngeligama lami bayokhipha emadimoni futhi uyakhishwa ngeligama la Jesu Kristu. Suka kuleli bandla. Nonke manje lenemukela ukuphiliswa kwenu manini ngetinyawo tenu. Wonke umuntu lo emukela ukuphiliswa manini ngetinyawo tenu. Phakamisani tandla tenu manje futhi nimnikele udumo. Manje sengemukela ukuphiliswa kwami. Shanoni lokho kuNkulunkulu. Manje sengemukela ukuphiliswa kwami. Unguye itolo namhla naphakade Kristu. Manje ngiyakukholwa.
Help out my unbelief. Amen.
Sita wena kungakholwa kwami. Amen. Ndomthumisa. Ndom tumisa tumisa niliwundlu ngekuhlatshelwa toni mnike ningkhati mulo nonke nine bantu ngoba ingati yakhe ikezeli bala ngalinye.
I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away each stain.
Animthandzi na asimbongeke wonke umuntu netandla tenu tiphakeme nikeni ludumo umnakethu aseta lapha kusikhulula